datimsafi.com.
We mama we usinitowero mimi malaika. We mama we usinitowero mimi malaika. Kesho yangu anaijua Mungu, mimi malaika. Ndoto zangu sikatishewe mama yangu, mimi malaika. We mama we usinitowe roho, mimi malaika. We mama we usinitowe roho, mimi malaika. Mamaia, 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 mamaia. Usinitupe, usiniangushe kwa matope. Nikukumbushe, ulikuwa kama msijisaulishe. Maisha ya badiriki, kinitoa utongeza kipi. Kesho ntakusaidia, kesho ntakuwa mkubwa kwenye dunia. Futa machozi, unile, unikuze, unifunze, nikutunze. Usinitoe mamaia, usinitoe mamaia, usinitoe mamaia, usinitoe. Uwe mama we, we mama we, usinitoe roho, mimi malaika. We mama we, we mama we, usinitoe roho, mimi malaika. We mama we,
we mama we, usinitoe roho, mimi malaika. We mama we, we usinitoe roho, mimi malaika. Fikiri adhabu nyingine, mwanao na kuita mama. Miso mkosaji, siyo vidonge mama. Tofauti na wewe, atayenipenda nani. Mama nihurumie, nipeleke duniani. Usinitoe
mamaia,
usinitoe
mamaia,
usinitoe
mamaia,
usinitoe. Shina moyo, shina mama, ni mtoto wako, usimkufuru rabana. Kisa mateso ya dunia tutapambana, usifike huko, inawezekana. Mino mkomozi wako mama.
We mama we, mama, usinitowe roho, mimi malaika.
Mino mkomozi wako mama.
We mama we, mama, usinitowe roho, mimi malaika.